me out.
Fedwalk.com.
I'm the ghost of Jennifer. Oh, you're
Mr. LG.
Unaweza ukaniona nacheka, ila moyo wangu umeficha mengi. Maisha yamejaa na heka heka, kila hatua moja ni kigingi. Kuna vitu vingine vinaumiza, kula yangu ni ya kudunduliza. Kuna muda na siku kata tamaa, ila nakumbuka mama na nitazama. Zanyala na mbubuku inachosha, ila ula masimango so siri inachosha. Zanyala na mbubuku inachosha, ila ula masimango so siri inachosha. Kukata tama sijafunzwa, na mina muomba mumba. Kukata tama sijafunzwa, na mina muomba mumba.
Maisha, maisha magumu, nikikumbuka mbali nilipotoka. Mengi nyumbani, nyumbani majukumu, ndo yalofanya shule nikaiacha. Namshukuru sana Mungu, ah, wangu Mungu, japo mtaani kuna majungu, ah, mengi majungu. Wabaya walimwengu wenye chuki na mie, ambao hawataki nendele. Langu zuri kwenu baya wajanye, na sijui kwa nini hawataki nendele.
Kukata tamaa sijafunzwa, na mina muomba mumba. Kukata tamaa sijafunzwa, na mina muomba mumba.
Dogo
Tiger, Jabba,
this
grand booty.
One
of us of a town, Brandy. I want a man gang.